AdventMusicPlus.com.
Ishikushangi panong pachano shile ya shile chepelako ukona fuma nakulepa leloko ndeya nakuipipa kanjipusheko Pusho limo, pushemi limo yandi inde. Ilase kesha, lesa kawumba, nangu imupe lo muselu. Jeveni tatane, jishibishe, pushemi Yandi ine ilete chena ichisuma nangu ileta zomuselu kulimwe jebe ni tata ine jishibishe ushe milimo yandi ine Chena ichisuma nangu ileta yomuselu kulimwe lishina nshi ilio inenkasha ilio mkalala mutulo tuamfwa Ushelia lulumbi, nangula musevanya Tatanga fweni njende wino Nanguleni, umtima wani Mufunya fionse, ifyako wela Ifyomjishibe, ne Shishibe Nyende mulu Uto Luenu Njeve ni tata Nishibishe Ushe milimo Yandi ine Ileke chena Chisuma Nangu ileta Zomuselu kulimwe Jebe ni tata Nishibishe Ushe milimo Yandi ine Ilete chena Ichisuma Nangu ileta Zomuselu kulimwe Yandi ilion shilafa Mwanye umutima wandi Mufunye fionse Ifyako wela Mubike mwoku bulungami wemu Mishala nangu Kamo wakabi Meuwa wuta kuwakaele Ili elipe Oliandi inge makuti nkabe no mwewo wape jeveni tata
jine
jishibishe ushe milimo
yandi
ine ilete chena jishisuma nangu ileta Jamu selu kulimwe, jeveni tata,
ine
jishibishe, ushe milimo,
yandi
ine, ilete chena, jisuma, nangu ileta, jamu selu kulimwe.
AdventMusicPlus.com.